Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
He kōna e purangi tēnei nā te reo irirangi o Aotearoa.
Kei aku nui, kei aku rahi, rauranga tira mā tēnā koutou katoa. Nau mai hoki mai ki whakamaori. Anei anō mātou tō koutou pai whakamaori. Shea Milne, Āna Hahini, Anipiki Tuari, tēnā koutou.
Tēnā koe hoa.
Kia ora anō.
Te ahu anei, it's been a hard day because we've got our coffees ready to go.
It needed something, eh? The whakapiki te ngāo.
Whakahihiko. You know, get us through. Get us through, I think. Hei whakamōhio noiho kia koutou. Ko otike ia mātou e nei whakamaori katoa. We've done these translations and we've arrived here ready to go. Well, that's the plan anyway. So, e te whānau, a little bit of context for us is... This is a kaupapa that's been floating around in Māori education. Well, not Māori, bilingual, urban Māori education for a little bit. We are translating what is known as the Definite Dozen. Now, this was adapted by a whānau friend of ours called Dr. Jeff Duncan Andrade. No Amerika ia, heoi he whakapapa taketake ōna ki rito ia Mexico. Latino e rangi i tupu ia i roto i ngā tētahi ao uaua te urban i roto i Auckland, kei reira i e noho ana, e whakaako ana nohoki, whakaako ana i roto i ngā kura kia nei ngā mangumangu me ngā iwi prauri o reira, āhua pōhara ana, no reira mōhio ana tātou, mehe mea he pōharatanga kei reira arā no atu ngā piki me ngā heke o era hapori, he penei i ngā hapori i Aotearoa nei, particularly in Ōtara. And so he was coming, our whānau kura, Kia Aroha back then, it used to be Clever Park Middle School, and he was coming, there was a huge hononga between these kura and their teachings that Jeff was doing. So he was a doctor and taku kuia he tākuta and he nui arāua mahitahi. And he's written books, The Art of Critical Pedagogy, he tangata kauhau ia hurihāre ki te kōrero, pretty much ki te wero i te āhua o te ao kura. The systems of education and pretty much how it was designed to marginalize brown and black people and set out that we just keep doing what they need us to do and, you know, and whakarangatira I te momo e rangatira ama. So that was the art of, and that's where the Definite Dozen came about, was that I kite ia I roto I ngā kura, I te hīkoi, I te kuhu ngā tamariki, ke roto I ana karāhe, karekau he wawata, karekau he ngāo ki te mahi. And so me pēhea e mōhio ai ngā rangatahi nei, kei roto I ā rātou te toto rangatira, kei roto I ā rātou te mana motuhake, kei roto I ā rātou te āheinga kia aike, ki ngā taumata rangatira. So he adapted the Definite Dozen. Ki taku mōhio nā tētahi kaiako pahe ki te pōro pea. Te Definite Dozen tuatahi.
He wahine ne.
Ai, and then nāna i whakahāngai mai ki te ao mātauranga.
Nō rere ko tāna he whakaaweawe.
Whakaaweawe.
Nice.
Whakaaweawe. So here we go with the Definite Dozen. It's a little bit left field. What did you fellas think? I a kōrua e pānui ana I tēnei? What were the whakaaro that came into mind, Amaha?
I think we whakamauri nei tēnei tuhinga nei. Mēnā ai rānei tika aku whakaaro. Ia we ngana nei ki te whakamauri, kia Māori, kia noho rānei hei, ki tōna anō āhua. Ko te mahi tuatahi hei whakatutuki māku, ko te marama ki te kōrero nei.
Yes.
Koeira te tihi mea nui ki au.
Mōku ake. Me ki pēnei au, kei tuatahi. Kei tua o tā wauau tōku whakamaoritanga.
Ia hōtaka. Ia hōtaka.
Anō, tāua.
hoi anō, ai. I pēra, e whakapono ana ahau, e whakapai ana ahau, kua pēnei ahau. Nā te mea, ko ēnei momo mātāpono, he mātāpono ka whāia, ka ngana kia whai i ia rā, e harai te mea ka āta kōrerotia. Nā reira, hoi anō, i kite au i tētahi rautaki pai, whakaaro, self affirmation.
Yes.
Te rā momo mahi ne.
Yes.
Like, ki roto I taku, we don't do that.
I was going to say, ki au, tino ua ua tēnei i te mea, kei roto I tēnei etahi mātāpono, tino rereke ki te Māori.
Mm-hmm.
It is about self. Te Māori tātou he iwi tātou, ne? But there's also just some really out there sort of whakaros in here. That's why I thought it'd be a bit of a challenge for us. Te mahi I te definite dozen. Me te ata wete wete. Whai muri mai te nei ke te hiau kia wete wete, kia waihanga pea. Te tahi atu kōrero whakaue awe. Mm. E pai ai tā wairaini tiki atu me te whakamahi. Mm-hmm. I roto I a rātou mahi.
Mm.
So it's a very different type of tuhinga, and whānau, if you want to find it, you can you'll be able to find it with this podcast. You could just Google search it, like everything we do.
But the way we're going to do this is a bit different.
A little bit different. So what we're going to do, typically, ka hau torungia ngā tuhi tuhinga. E rangi nā te mea, there's 12 principles, 12 rules that Jeff has said that you should be living by. Mm-hmm. So what we're going to do is we're going to go one by one. Mm-hmm. And then mā tātou, e tuku I o tātou ake, whakamaoritanga o tērā ture kotahi.
Mm-hmm.
So, te ingoa, definite dozen, haha tāu, anaha?
I whakaaro ake au ki te kupu mā tāpono. Aye. And then I thought, those other two people are going to use that, so I'll try and look at that. I roto I te papa kupu ko te taihana, te kupu aye. Dozen,
yes.
Kupu mino noiho tērā, taihana. Te kaumārua, ngahuru mārua rānei, he nui pea ngā whakaaro I toko ake ai I au e whakaaro ana ki te whakamauritanga o tēnei kororo nei, the definite dozen. So I thought, maybe ngā takahanga.
Mm-hmm.
I thought of takahanga, which are steps, the 12 steps that you
that you
should follow. E tutuki ai, te wāhi ki e nei mātāpono nei. Nō reira, anei te āhua taku whakamaoritanga o te The Definite Dozen, ngā takahanga, ngā huru mārua.
Yeah, yours is good. Mine, I te whakaaro mo te marapautama, same sort of, I think we're on the same journey, same path, e rangi he pai ke atu tāu. Mine is ngā rangi taihana. We both googled the same thing, e hoa. E ana tāu, nice. Kas?
No, well, see, I think, I te whai au te whakaaro nha, they're probably going to write mātāpono.
We should have just wrote mātāpono.
actuals. But then I thought, Tā ko tāku ko te ngākura ngahuru mārua.
He pai tērā.
And yeah, because kura he kupu anō mo te whakaaro, mo te rangatira tangara.
Haira wāti tērā.
Oh, kia ora.
I was thinking ngā ture.
Yeah.
But then I thought, anyway. Okay, so underneath the definite dozen, there is a little disclaimer or a little, haha te tērā.
Quote.
He quote, ne? He hamarara.
Right.
And so the definite dozen, to discipline yourself
Discipline yourself so that no one else has to. How tau?
Okay. I whakaaro hoki au ki te kupu kuhu, and then I thought these two probably use that. So I just thought I'd say, mai wano koe whakaako, kei riro kē mā tētehi atu.
Mine is pretty much exactly the same. Yeah. Mai wano koe kuhu, kei riro mā tētahi atu.
Ah, see, āhua, ko tāku I he ori te kia kōrua tahi. Mai wano koe e kuhu, kia kaua e riro mā tētahi atu.
Pai, he pai tērā. Mm.
Yeah. Now, kia tai koe, ki, no, what is it?
To enter
your revolutionary state of mind. That was a...
That's a wānanga in itself, eh? Yeah.
Kāre kore I noho tātou katoa ki te wānanga I tēnei kupu I te revolutionary.
Yes.
Revolutionary. Nō reira, ko tētehi o ngā kupu I kite ai a hau ko te whakawhana. I kite hoki koe I tehi kupu e hoa. Engari, maharana I au ki tā te kaumātuara, ki tā te wharehuia, iāia, e whera-whera nei tana hinengaro. Koeira te kupu I whiri ai a hau, hei whakamahi māku I tēnei rerenga, e whera-whera ai tō hinengaro whakawhana, and then into the steps.
In order to enter your revolutionary state of mind, yours is?
Yes, koia. E whera-whera ai tō hinengaro whakawhana.
Rawe,
Dot, then into the steps.
Into the steps, yeah.
See, mine, tino left field tēnei.
I think I'm on the same page as you.
Nō reira, because I spent ages trying to figure out, you know, revolutionary state of mind. Nō reira, hoki mori ana ngā mahara. Tērā tētahi hōtaka kōhaurau. Quinton Hita, ka ki ia ki taku nei te tiro, ki taku nei mōhio, kua tūtaki ahau ki te Aristotle o te ao Māori. Anā he kaumātua, and he goes, nā te kōrero matua, Hawaii ki hou hia, tō kāinga. And this kaumātua goes, oh, nē, nāku tēnā kōrero. He goes, oh. It was a little bit of a letdown, nē. But anyway, so I whai ahau I tērā, hei... Just kāinga hoa, I thought, because i titiroa mo te revolutionary, and I saw them and they're āhua kino te wairua, kiriweti, whakatumatuma, and I was like, nah, this is more about evolving.
Yeah, taking action, eh?
Moving to a new...
state.
Yes. So, kia tai koe ki Hawaii ki hou me. Koe
Rawe. Rawe.
Ka mutu, Rawe. I te hunga e whakamāramātu ana I te kupu revolutionary, koeira, ko koetehi o ngā whakaaro kino kā puta ne. Nā te mea, going against the grain and making a change, for the best, which isn't good for others.
Nā reira, I te whakaaro au, ko tō revolutionary state of mind, ko te whare, hinengaro te whare kōrero rāna, I te mutunga iho, I whiriwhiri au kia noho hei whare kōrero.
Ai.
Ne? Nā reira, taku whakamaoritanga. Ai. Mo te to enter your revolutionary state of mind, kia tomo I tō whare kōrero.
Kia ora.
Hōhonu.
See, ai. This is what I mean, tūau tā wauau out there. Nā,
he pai, ai, pai. Pai, he tino pai tērā tuahine.
Nō reira, namatahi. So e te whānau, they are split up into, the definite dozen are split up into thirds as well. And this is the first third. So to enter your revolutionary state of mind, number one, be responsible to yourself, your family, to your community, to our world. Kia tau.
Me whai whakaaro nui. Ki a koe anō, ki tō whānau, ki tō hapori, ki tō tātou ao.
Pai tērā. Damn, you're good.
I orite
ahau. He mā mānui ho tērā.
I paku orite, I āhua orite. Oh, tei hoa kia ki tea. Me whakaaro nui. Ki a koe anō, ki tō whāna, ki tō hapori, ki tō aumārama.
Ai, pai tērā tō aumārama. I went me rangatira. I just thought responsible, because, you know, I think sometimes people think that rangatira is ko koe kei te tihi o te maunga. E rangi kia ko te rangatira, you're at the bottom of the why.
Absolutely.
You know, you're responsible to tō iwi. Nō reira, me rangatira, mō tō ao, and I reversed it. kia kia ahua Māori, nei te ahua. Mo te ao, mo te iwi, mo te whānau, mou anō.
Pai te ra.
Ok, number two, be respected. Be respectful. Be respected, be respectful. Respect yourself, demand that others respect you, respect others. Tāku, we'll start with me and then we'll go the other way. Mm-hmm. Tāku, me ngā kauwhakau te atu, ka ngā kauwhakau te mai. Mm-hmm. That's mine. Hea tāu tuahine?
Me tū hei rangatira, me rangatira hoki te noho whakaiti.
Me kau anu anu. Kia tāu tū tū te kōtua. Kau anu anu atu, kau anu anu mai.
Kau anu anu. Respect.
Respect.
Ya, kei pai ake tēnā.
Ko te painga o te kupu kau anu anu ki taku mōhio he tū ingoa, he tū mahi hoki.
True, true.
Engari anō te kōtua, he tū ingoa noiho. Koeira te respect, ne?
Ai, ai, ai. Yeah.
Ki taku mōhio kāre tāe tātou ki kōtua hia tō taina. Respect your younger
tika,
brother.
Tika.
Engari anō te kau anu anu, he tū ingoa, he tū mahi.
Ai.
He ahua rite nei e nei whakamaoritanga ki au nei, ne?
Ai. Yeah, I struggled with the whakaute as well. That's why I had to turn it into a bit of a whakatauki.
As we do. You know, I'm out here trying to build a whare. You're building a Hawaiki.
and I'm just being up the guts. straight translations here.
Okay.
But that's probably my favourite line there. Kau anu anu atu, kau anu anu mai.
Yeah.
Simple way, but wow.
Nama tori, māu tēnei e te tuahine. Be honest, leaders don't make excuses, they make improvements.
Me pono, kārehe takunga a ngā rangatira, ka tipu kē i te whaihanga.
Pai, hātai.
Kia pono, kāore te rangatira e whai takunga, ko tāna kē he whakapai ake.
Ai. Mine is me pono. Oh my god, we were there. Man. Me pono, hei ā te kōrero, I nā te mahi he rangatira.
Rawe.
I don't know. I thought I was beating around the bush a little bit with that one. Hoi almo. Mau tēnei, chief. Number four, be loyal. Stand alongside those who have the least.
I ua ua tēnei ki a haunei.
Yeah, me ai hoki.
Nā te mea, I a ua te tiro nei ki te wāhanga, ki te pito whakamutunga, stand alongside those who have the least. What has been spoken about is,
Kāre he horopaki nei ka mōhio.
Is it someone that just doesn't have something that you don't have? Mm-hmm. Someone could still have a lot of things, but not as much as the rest of the people. But they've got more than others. Mm. Yeah. I āhua rarua hau I konei, I te korenga o te horopaki.
Okay. Nō reira.
So, nō reira, ko te I whakahanga I hia tēnei, I roto I tetehi horopaki ki te hunga rawakore. Koeira noiho.
Mm-hmm.
Kia piripono, me whai wāhi ki te hunga rawakore.
Kia ora.
Mm. Mm.
I pera hoki tāku, kia piripono, ne? Kia piripono, me tū hei pau tāwharau mo te iwi kimi tau marutanga.
Mm. Oh, yeah, pai te rā.
Yeah, I struggle with that one or two.
Mm. It was that ko te who have the least, ne, that's the thing.
Yeah.
He ori te, me ngā kaupono, me aho poka ki te hunga kāre ana rawa.
I just took that as a those, I didn't see that as those who have the least. I just saw that as those in need, you know. Mena I te whakaroa hau.
Yeah, that makes sense now.
You know, those in need.
Yeah,
tika.
Mena ko koe te rangatira.
Yeah.
Okay, te whakarangatira koe I a koe anō, but yeah.
Yeah, e harai te mea me rawa kore, ne?
Ai.
Nā, yeah. Pai tēnā, ai.
Paku raru au I tērā wāhanga.
All right, moving on to discipline your revolutionary state of mind. Anipiki.
Kia whaka ū I tō whare kōrero.
Nice. Ko whakamāhau I nāi, ne?
Ko
whakamāhau, he wano. E whakākona ai tō hinengaro whakawhana.
Ai, ai.
Yeah, we're plain noiho tēnā, he wano.
Engare hangai.
Yeah, tōku, kia rite koe mo te Hawaiki hou. Yes, so, to discipline your revolutionary state of mind. What does that mean?
Kia au nei, ia we pānui ana I tēnā, like, obviously after the 20th time. e te rā whakarono, māua no koe e kuhu, you know, so me whakaungungu I ngā pūkenga I ngā ahātura nei kai a koe kia whakatūai, kia whakatinana hoki I tō whare kōrero.
Yeah, kia hau nei, kia wāia haere te hinengaro ki e nei momo takahanga. Yeah, e māra mai koe, e mōhio ai koe.
Iau, e pānui ana I tērā I whakaroa hau, tērā pia, you know, kau e horo rawa te haere. Noho mai ki te whenua, chief.
Absolutely. Mm.
You know, revolutionary state of mind, tērā pia, ka horo rawa tō paku I tō pū, yeah. Ne? Nō reira, tai hoa, chief, mea rawa ke kua, you know, kua piroku tō ahi. So,
nice. Just pai tērā.
Whakaiti. I guess, see. Hoeno, namarima, work, every day, everywhere. Tāku, me ringa raupā I te ao, I te pō.
Rawe.
How tau?
Mahi a te mahi I ia rā I ngā wāhi katoa.
Mm-hmm. Mm, mahi a te mahi I ia rā ki tēnā wāhi, ki tēnā wāhi.
True.
Can I just say, I feel really cool because like, there was one of my sentences that was exactly the same as Anha's.
Nama ono. Six. Ooh. Study. To study is a revolutionary duty. I struggled on this one.
Me too. Me too.
How tā?
Just up the guts. Me ako. He mahi whakawhana te ako.
Ai. I mahue iau te hawhi tuharua. I just said me wānanga. I couldn't get the to study as a revolutionary duty. Hoi ano. How tā?
Nā, he orite. Wānanga hia. Koe ra tāku. Wānanga hia. Ko te wānanga, te utu ki te whakatinana I tō whare.
Kia ora, kia ora.
I like this whare stuff.
Yeah, e pai,
it's neat.
All right. I struggled on this one too. Number seven. Character over reputation. Character is who you are when no one else is looking. Reputation is who other people say you are.
Yeah.
How tau, anipiki?
Bro, it's like a thesis. Hoi anō, me mārohirohi. Kau e whai kia rongonui. Ko te mārohirohi, te whakatinanatanga o tō momo I a te tangata e arokore ana ki a koe. Ko te rongonuitanga, te āhua o tō te tangata kōrero mōu anō.
You lost me.
Thesis, too much.
Say that again. Nō reira, māko e pānui te Pākehā. Character over reputation. Character is who you are when no one else is looking. Reputation is who other people say you are.
So, ai, me mārohirohi kawa e whai kia rongonui.
Ai.
So the character is who you are. Ko te mārohirohi, te whakatinanatanga o tō momo.
Ai.
I a te tangata e arokore ana ki a koe.
Ai.
Ko tō rongonuitanga.
Ai.
Te āhua o tō te tangata kōrero mōu anō.
Kia ora.
Ko te, pātai pia menai tika ana.
Aua.
Yeah.
Amaha.
Ka pai. Character over reputation.
Mm-hmm.
Reputation, mō taku he. Ko te āhua ake o te tangata ki mua, ko te rongonui ki muri.
Ai.
Ah.
Ko tō ake āhua tērā ka puta I te korenga o e te heatu. Ko tō rongo tērā ka kōrero hia e te heatu.
Mārama ake.
Tāku, character over reputation. Tō mua ko te mama, tō muri ko te rongonui.
Pai.
Rāwe.
And character is who you are when no one else is looking. Reputation is who other people say you are. Ko tō mama tō paurarama I te pō, mā tangata kē tō rongonui I te ao.
Lovely. Mm. I love that.
Just trying to figure out a way of whakarapopoto.
Yeah, so and I matea in kāre au I whakarapopoto I ahua, I whakawhiti.
I was trying to, kāreu te mōhio, no tētahi karakia tērā rerenga kōrero pauhihiko paurarama.
Aye.
Yeah, and I was working on that one, hei mō tērā, pauhihiko paurarama.
Yeah.
Right.
Anyway.
God, you'd think, Anipiki, you should have thought of that karakia since you'd want to make a whare.
Hi, this is good wānanga. Nama waru, believe, doubters never win, revolutionaries never doubt. How tau, chief?
Me whakapono, e kore te hunga ngā kaurua e toa.
Ai.
e kore te hunga whakawhana e ngā kaurua.
Ai, ai, ai. Ahua pērā hoki tāku. Me whakapono. I've got a lol in here because I did two. Me whakapono. E kore te ware e toa, e kore te toa e ware.
No. That is cool.
Pai tērā.
Nah, I thought that was funny. But then, me whakapono e kore te, me whakapono e hoki hoki a kupe. He whakatau ki tērā, he whakatau a ki tērā. Just, you know, mo te arotahi. Kaore a kupe i hoki ki te kāinga, kaore ia i fiti fiti i te moana, haren. Kotahi atu, hoki kotahi mai. Koe rā.
Tauwe.
Hea tāu.
Me whakapono. E kore te tangata ngā kaurua, e pahure i te aha. Ko te hunga whanoke, ka whakapono mo te hemotonu atu. Ahua roa rawa atu tēnā.
Hea te whanoke, ko rongo au tēnā?
Tētevo ahua, ko ira ētahi.
He kupu tai rāwhiti tēnā?
Ai, e o heri te tonu te rongo, i te ai. Tai rāwhiti. He kupu tēnā ka tapa ki runga i ngā uri a Māui.
True.
Ne? Ai, he hunga kāre i te mataku.
Yes.
Ne, ki te... fight i ngā kaupapa rereke. Ne ka ki atu mata, you know, Māui, oh, everyone went the right way, but Māui went left instead, you know, and he was always going against the grain. Koe ra te āhua o te whakamāramatanga rānei, o te whanoke. Ne, so that whole revolutionary, to be revolutionary, he whakataurite ki a Māui, you know.
Koea, koea.
Mm.
Pai, hea tāu. Oh, koe rā, noe yep, hana. Okay, te hautoru mutunga, to build a successful revolution. Hea tāu.
E angi tūai tō whananga.
Ai, ai. Ko tāku, kia tū he whare ki Hawaii ki hou.
Ai. Ai, orite, kia whakatū i tō whare kōrero.
Ai. All right. Nine. Be self-critical. No revolution is complete without a culture of self-improvement. There is no culture of self-improvement without a culture of self-reflection.
Yeah, that one was not cool.
Hey, right.
Yeah.
Anei tāku, me ho miro miro koe ia koe anō. I was not happy with that line. Hoi anō. Yeah. Me ho miro miro koe ia koe anō. Kaore a Hawaii ki e ara noa i te moana, kimihia rangahua.
Pai tēnā. I love that. I don't want to do mine.
Oh, he's whakaroa hau. Hoki ana ki a Māui. You know, because me tā rātou ki ake i a Māui te āheinga ki te hī i ngā mautere. And, you know, pluck them out of the ocean. E rangi, e hara tātou i a Māui. So me kimi me rangahau. That's all I was just talking about self. Improvement, self-reflection. Ai, that was my one.
Yeah.
How tau?
Me aro take koe, ia koe anō.
Ai.
This is long again.
Yes.
E kore koe e āhei te whakatinana i tō whare kōrero, mena kāre koe e whai wāhi ki te whakaniko i ona pau. E kore e āhei te whakaniko i tō whare, mena kāre koe e whai wāhi ki te arotake ia koe anō. Very long-winded.
Pai tērā. Pai.
Translation?
Mākua pānui, ne? Be self-critical. No revolution is complete without a culture of self-improvement. There is no culture of self-improvement without a culture of self-reflection. Karawhiua.
Māua no koe e āta arotaki. Kaore whai hua te whananga me nā kaore te tangata e whakapai i āi anō. Koe rā noi ho.
All right. Tekau.
See, but pai tēnā, see, kia koe come in, I just straight translate, I'm like, yeah, marama.
Yeah.
Here's me, build fudding. Now I'm going to add in a poo.
Yeah,
the
yeah.
Decorations.
Yeah, I'm like, well, I'm an awaka.
And māku hoke whakamārama aku nei. Māku hoke whakamārama atu. Te take I whai ai au i tēnei huarahi ne, hei te pito whakamutunga pēr.
Koia.
Yeah, you're pai.
Okay. Yeah, me too. tua ngahuru, acknowledge the knowledge, teach and be teachable. Me pono au, I got stumped on this one, and it just got to writer's block. I had to move on, and then when I woke up this morning, kauri reira, so I just left it there. Hei au te... Te rongo hea wā kōrua, though. Hea tāu.
Whakamāna watia te mātauranga. Me whakaako, Me mōhio hoki kia noho haitauira.
Pai. Pai. Me whakaako me mōhio hoki ki te noho haitauira.
Mm-hmm.
Pai tērā. Mean. Whakamānawatia te ako. Pai tērā. How tāi, brother?
Had a bit of a slash here. Between words, mm-hmm. between words that is. Whakanui a te mātauranga and mihi a te mātauranga. Me tau tūtū te whakaako.
Oh, that's way better.
Me tau tūtū te whakaako.
Teach and be taught.
Yeah.
All right. Tekau mātahi. Build with allies. Influence the enemy. Execute the five phases. Identify, analyze, plan, implement, evaluate. Hea tau, amaha?
Whakahoahoa tia, te hoa haumi. Whakaaweawehia, te hoa riri. Whakatutukihia ngā take eri manei. Tautohua, tātarihia, whakaritea, whakatinanahia, arotakehia.
True. Ahuori te tātaua. Tāku, whakapūmauhia ngā haumi, whakaaweawehia ngā whainga. Ko te tokorima a Māui e ki ana. Kimihia, rangahaua, tātāia, whakatīnanahia, arotakehia.
Rawe.
Kā reo pai ki te kupu whainga, but i kitau i roto i te, i roto i te tikinare he enemies tērā. He rangi i ko te whakamāramatanga e mōhio nei au i te taituke rau, ko te whainga e kororana mō ngā tupuna. Ngā kōiwi tupuna. So kā reo i pai ki te whakamahi tērā he enemy, but it was short. Short. Okay.
We'll use that today.
As long as I put a disclaimer in there. Hea tau. Anapiki.
Tiputahi me ohoa, whakaaweawetia o hoariri.
Ai.
Whakatinanahia ngā mata e rima, arohaehae, whakarite rautaki, whakatinana arotakingia. Ko ina noe ho.
Ai.
Ka pai, ana ko te mea whakamutunga nei, be relentless, never ever give up. Hea tāu e te tuahine?
Me mana wakairoke.
Mm-hmm.
Kawe mate whake, me mate ururoa.
Rawe.
Hea tāu, baba.
Kia papahueke,
mm-hmm.
mā te upoko pakaru rāno.
Ai, koeira tāku. Me papahueke, āke, āke, āke.
Ka mutu, koeira tetehi kororo rongo nui o roto te arawa. Kaua i arātau haere nei ki te pakanga, ka whakaputaina te kororo i mui te haerenga. Kia kau e hoki mā te waiwai tūtuki, engari mā te upoko pakaru rāno, ne? Mm. Nō reira, koeia.
Tino pai e hoa mā, nō reira, ai, o tātou whakaaro.
He ua ua, koeina i hoki atu, koeina i whai au kia whakatai rāwhiti hia, te whakaaro nei, ne kia pai ai taku noho. I te korenga oku i tino whai hononga ki te whakaaro Pākehā, ne te self.
Ai, ai.
Ne, nā reira, ai, koeina i panoni ai te aro ki tēnei. I kona i paku māma ake, ne? Hoi anō, e kite ana i nāia nei, a rā tonu e tahi wāhi kei te whenumi tonu, ne? Te āhua o te takoto o te whakaaro Pākehā.
Iau e noho nei e whakaaro nei i tēnei wā tonu nei. O tātou tupuna ka pērā, ne? He tiki atu i te haka o tērā me te whakahāngai mai ki tōnā no ao, ki tōnā no iwi, ki ōnā no kōrero. He pērā hoki tātou. And koinei au e, ākoa, you know, now, right now, I'm looking at it, I'm thinking, actually, this is pretty cool, me pai hei tuku ki aku tamariki. You know, ākoa, kaore i pai i te tuatahi, etahi o ngā mātāpono, kei te tino kite au i te pai. Hoi anō. Kia hoki mai ki te kaiwama. Urban Dictionary e hōma. Ko tēnei kupu āhua, you know, ko te tauaro mārika o ā tātou mahi i mua tata nei, ko te kupu ko hellmaxing.
Hellmaxing?
Hellmaxing. Obtaining a one-way ticket to hell by doing something incredibly bad, evil or shameful. Nē? Ana, ko te whakamāramatanga, mā koe kōrero rote te reo Māori i te mea āhua, āhua paru. ko te whakamāramatanga, e hoa, kei a te wāhi, autāia rawātu, kua ai koe te tahi wahine. Ka ki ia, i ai māo ko te tahi wahine, ki te whare karakia o John Paul i te rā o te praere pai.
Good Friday.
Good Friday. Good Friday. Nō reira, ko nā tērā mahi i riru ai aia te tīkiti.
Nā, karei te mohi mene hangai. Hoi anong, whakarewera?
Whakarewera.
Ai.
True.
Te rua hairua kwa keria. Te rua hairua kwa keria. Nō reira, i ngā rautau ki muri, koenei te mahi a te tohunga. Ne? He keri i te rua, e kia nei ko te rua hairua, kātahi ka takina e ia wana karakia, e hei patu tangata. Ka pai, ka taka iho tērā tangata ki roto i te rua hairua, kātahi ia, nō reira kua patu ia kia kaue ora i tēnei ao, kātahi ia ka taki i tana karakia tuarua, kia kaua ia e ora i te hiatu ao.
Wow!
Mate!
Rawa!
Nō reira, koenei au e ki nei, ko te rua hairua kwa kiria.
How
the rua hairua is a hole that the tohunga would dig. He'd do a karakia to kill off the person, and then he would kill their soul once he's in there.
Oh, no that's reira. Where. So,
kia kaua ora I te hiatu ao.
Deep.
That's good. See, I'm like, that's gangster.
rua hairua, ha e roa.
I think, man, tia kina tō kupu, G.
Engari, noroto i te waiata hinemoa, nāna tonu i tito, i te matengo tūtāneka i te 1500s pia. Uh-huh. Hey,
she did.
And koira tana, koira te āhua tana mamae, tana taumahai, tukunau ki te rua hairua, kāreau te pirangi ki tēnei ao, ki te tehi atu, koenei te taumaho tana pauri, i te matengo tana tāne o tūtānekai. Engari, koia.
Can I just say, wow, man, women make up the best.
Oh, no. E hara. E hara.
Ai. Hell maxing. Kā reo ka kupu, erangi, i whakāroa hau mo te hemo tonu atu, āhua pērā, i te mea, kia au, ko te hell maxing, ahako te whakamārama, me te āhua o te whakamahi i te kāinga o te rewera, kia au, e hara i te mea he kupu kino tēnei? Ki te tangata rangatahi, ki au, like, whoa.
He momo.
Kino, he ahua.
So mo te himo.
Hei, whakahihi tērā. Yeah. Oh, how maxing. Whoa, kei, wera te taumata o ngā taumata.
Yeah, like, wow, you went there.
So ki au nei, mana kua he.
He whanoke.
Mana kua he oku whakaro ki tāu kororo, mo te himo tonu atu, just kind of go all the way.
All the way.
Yeah, like, oh, geez. At the club, oh, geez, I kissed him as we just go all the way.
Mo te himo tonu atu. Kei te ahua o tana āhua.
No, I like that, because whanoke is big to be a daredevil, ne? So whanoke ake nei, yeah, hard.
Whanoke ake nei. E pai tērā, ne? Whanoke ake nei.
Yeah.
Oh, hell maxing.
Yes, can I have that one?
Whanoke ake nei, he pai tērā.
Ai, mēnā ka tuhi au tētahi mō tētea hahani te tangata.
Yeah, mākutu rāni, whaiwhai ā rāni.
Hoi anō, kei aku hoa whakamaori tēnā kourua, e mihi ana ki te pai o ngā mātāpono, o ngā kōrero, o te wānanga i puta i a tātou i tēnei rā. Ko te mana ko ia i pai hoki ki a koutou, kua mātua i konei kua ū te waka o whakamaori ki uta, nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou. Kia ora. Kia ora.
Kia ora.
Thanks for listening to Whaka Māori, hosted by Shay Milne, Dr. Ana Hāhine and Anipiki Tuari. The Definite Dozen is a set of rules originally developed by Pat Summit, an NCAA basketball coach, but used by many people around the world now. Check out patsummit.org for more details.
Whakamaori is also available to watch on YouTube or the RNZ website, rnz.co.nz, or as a podcast on Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, or any podcasting app.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.